What's up, Nairobi? Welcome back to another episode of the Sanity Loop. It's your boy, Kasioka Fuego Pale, in the building, aka Daddy Longshots, aka Short Stuff Longs, Long Sleeve. Short Stuff Long Sleeve. You get me? As in, I'm short, but.
Oh.
Shee! Anyway, karibuni sana to another episode of the Sanity Loop.
Kweli. What? It's your boy, Nedomolo, aka Donomolo, aka Mr. Producer here.
And your guy Nathan, aka Mr. Fix It.
Hey, my aka going. It's your girl, Miss Fierce, aka Sasha, aka the baddest.
Yeah, so today, man, we decided to decipher the do's and don'ts in enjoyment. Mnajua pale manze. Tuache kuwa my embarrassment. You get me? Yeah, so me, the first do, I'd actually tell you to, when you're going for enjoyment, always have your fare back home, bro.
True.
Always have your fare back home.
Hey, man, that is the...
So I mean never drink to the point where atakama boys wako akona gari. Man,
anything
just,
can happen.
Yeah, so just make sure you have your
fare
back.
Kula share yako na utenda tu home time yenye unakikia.
Yeah,
bali kupimiwa time.
That's a valid point. Mm.
Na watu wa gari pia mwache kuharasu watu. Ati home time ni 3 jushereja.
Afu yu jushereja shika sasa.
Jushereja kubamba, sasa unataka sio wote twende home mwache ujiko.
Ndio unaleko gari.
Umesikia Sasha? Sasha mmesikia?
Ah, lakini kashe hii ni bambi, mbona ni basi club? Am I here for you? Am I here for me?
Mafuta.
One of the don'ts ni Monday, ini ya Monday. Usiende club na wade kusugua tu madei.
Unataka waende usugue ma?
Sugua chupa ya taska kidogo, yambie bero it's
been a while. Kuna technique ya kuenda kusugua msupa.
Kwaza mnye ujui.
Awezi ingia tu hapo, nikawe ni ob. Awezi ingia hapo hivyo na mafujo. Unless, lakini bende wa ina depend. Clubs ni different. Place unenda kupiga sherehe, lazima ujue lake. Nituaje kaliba enye iko huko. So, utapata, kwanza, the thing is, ama demo nyu rusha haga sana, usimkaribie bro.
Na nilikuambia, true.
Yeah, juu.
Usikaribie umadimu. Au manzeni no go zone. Au wanataka kila msee waangalie, we baki tu wapo duka umenalia.
Aende mtani akibambika akisema, ulichiki vile nilikuwa nimechanganya watu.
You guys always assume tumekuja club kudance na nini.
Exactly.
Yeah, and that's, yeah, see, and you add to a point. Yeah. Sometimes tumekuja girls night, we just want to have fun with ourselves. We want to dance with our friends. We don't want to dance with you. Who are you? Why are you pulling up behind me?
Missing ni mwono na dance peke yako.
Kwanza,
guys wako wameka.
Wacha ni kuulize. Kuna kitu inaitwa consent. Kujo niulize, can I dance with you? Nikikuambia sawa, tuta dance. Nikikuambia sijisiki pia, take your L and move.
Lakini let me ask this question. Let me be brief. Consent ni ile time yenye unasikia mtu ameko nyuma yako alafu una confirm usama.
Consent. Consent ni ukuje mbele yangu.
Uh-huh.
Ask me.
Yeah.
Hi. You look good. I see you're dancing. Can I dance with you? As in uliza tu. Yeah. Ask for permission. Hata kwa like primary school si mluka mnainua mkono mnaambia excuse me teacher, can I go to the washroom?
Watu uko liza lakini kanairo. Watu uko liza.
Yeah, the people who ask. And kuna wale wa kukuja shamelessly nyuma yako tena na kuangalia kismile. Unataka nikufanyie nini? But it's very irritating as a girl, as a lady, it's actually very irritating. I don't want to dance.
Mande mmesikia msiruke ruke tu nyuma ya mkongoza.
Mera nayasema like
kama tu chini kama mimi na
maintain
ama tu kuje na conversation before sana kanika
angalia ama mfanye eye contact nini like build like
but usismile
mimi bado mimi na maintain kind of down kama mimi kunywe kateni maji na muone tu na macho.
Yeah.
For real, you need the safest.
Kwanza in the middle of a Panasonic kuna pull up nyuma ya mtu hata usijui kama umefanya test
yet.
Hey, you know? In this pandemonium, in this panoramic, please.
But sika nimekunywa gin manze si me sanitize ndani.
Haijalishi. Like personal space is very important.
I get it. But at least okay. Essence is you can party in the house, right?
Mm. Yeah.
But see, you've come outside. Like, see, let us have some of that. Comedy style.
Your comedy style,
ni ya mamandem. Mimi na feeling kama tunajua mandem, kama najua tunaenda out na tunachangia mzinga. Tuonge story la bay nje. Hii mambo ya ku convene ndani ya club. Mademo akiwa. Wakiangalia ati bro, niko na niambie uko na 200 nje ya club. Hii story ya kuniambia uko na 200 ndani na stuka. Na uita shaka mapo amezuba.
Hata kama bado uko na do. Spending your format. Eh, manze si ukam tuonge hivi
kando. Tu agree before club na toa hii. Wait, yeah. Akikam boti come to one time. Trust me, kuna mademo wapendangi hiyo story. Mnakanga tu mafala.
Hata
mimi sipendangi hiyo form. Niko uchukia aibu. Niambie unatuso hapo nje.
Niambiange mapema.
Mapema nijue taja za ngapi. So manze tukishafanya hivyo, sherehe tunakula fiti. Sasa niambie do's and don'ts lako ya sherehe.
For me, do know your limits when you're drinking. Kwa sababu kuna watu kwenda tu kujaibisha. Kidogo tumekuja sherehe lakini sasa tunaanza kuchunga mtu juu. Hakuwa anajua kiwango yake ya kukunywa. Next thing you know, you're throwing up in the club. Everyone is looking at us. Ama uko huko umeangusha mameza, umeangusha maboti za watu.
Jiheshimu.
Lakini unajua kuna watu manzio hawajuangi limit zao.
Kunywa basi kiasi yako. Hakuna limit yako.
Tusidanganye.
Unajua limit ni comparable.
Hata limit mati jona jua limit yako. Lakini tu jona kwa mati yeye bado tu anaendelea.
Bali unajua kuna wanganao.
But acha nikwambie. The people you go out with. Yeah. So unajuanga huyu akifanya hivi ameshaanza
kuelewa. Oh yeah.
Uko na friends wako? Your friends are your people. You know exactly. Unaweza tell waambie mse enye hapa vile unaenda. Awasi ya kurecord friends wako aki.
Oh, yeah.
Akifanya ujinga fulani. Akimwagiwa boti za shots ati tena unampost 2 hours later over vile mtu anakaa kitapika. Don't embarrass your friends out here, by the way. It's not right.
Unapula joga blanda uko ngi pia ID yote. So unapata gware wasio ashaona hata sasa wezi ambia mse.
It's not right.
Delete your shit. Kila mtu ashaona yo.
Wezi pula shagi. It wasn't me.
But I hope watu pia wajue ingine. Kuna marafiki wa shere na kuna marafiki wa shere. Kuna honga tu na wale marafiki. Hata ujiji na kibrafu.
Master.
Lakini jo, time ya shida unajua ta kuhelp. So kisha jua yo difference. Au tatuma makuote za usiku
wa bagi. Fake friends.
Utajua tu ni watu
wa. Au mabishti zako wenye siwa shere. Usiulete shere. Au ndo watakuibisha mbaya.
Walai.
Au ndo sasa watakuwa nasema. Wah, nilenda na Ned manzisi anakatanga maji. Mwanendo wakiambia kila mse. Like vitu unaduyo sa ingine.
So. Kuna lakini kuna kabala
na tunasema yeye lazima balance wake.
Juma best wa sherehe ni mabest wa sherehe nyingine. Ingine pia mwenye mimi na feel manze machali bado tu to the man dem. Ndio sindo si uchoma kwa club. Wacheni kukatia mademu wa mabest yenu kwa club. Best yako ameenda sijui wapi huko kwa mask ya dem ya best yako. Oh, you look nice. Cheki. Hayo side nyingine. Dem wa best yako akaenda.
Boundaries
manze.
Ushaisikia quote.
Gani?
Ushaisiki ikuti.
Gani?
There are more snakes in the city than in the forest.
True.
Be careful.
True.
Eh, true.
Those deep. Mwache kukatia mademu wa mabesti yenu. Kwa zenye hii palinafika, yo sitabia poa. Na pia mademu pia, unajua pia nyuza ni atujua. Tukiona mkikatiwa, alafu tunona muna kubali. Pia siwa bebandoi.
Lakini kuna mwaneza kubali, kata. But kuna demu kama nakushu.
Ni choice. Kata tu. But that's a good thing. But kuna sasa mwenye, atakwambia, haki hiyo bishafa ni kama nika. As in, unajua, acha nikwambia. Kuna mtu aliniambia, advice is good. But it always depends on how you.
Yeah, you give it out.
You say, yes. How you say it.
Yeah.
Yes.
Na basi. pia back to that point. Pia wasi pia wajue kuna mademu wa club na kuna dem yako. Kuna mademu anaenda club, wewe unadhani dem yako lakini atakuja kuibisha huko ndani.
Yeye
ameenda kuhaga, ameenda kuhaga club
sasa. Wewe kwani uenda club na dem yako?
Eh, hata ndio pia mimi nashangaa bro.
Au unajua kuna mademu sasa smile yeah, kuna mademu wa club literally na kuna mademu
like demo na video na jeuni kwa kuenda sherehe na
yeye una game. Kwa sababu ubebe demo wa club, bosi unajua umeashow aude matatulia tu na mimi. Umeingia club hata hujua kupata bo gani. Next thing ana make out na mse nyuma yako. Yaani asha amekuwa ibisha mara kuju bro. Wewe umeweka deadline flani. Huni demo anataka kuona tu boti kwa meza after you go snap.
Na yeye umempeleka uko na bia yako sijui black eyes. Aje?
Aje bro.
Meza next watu wa kunywa tankari.
Come to think of it.
Lakini ni ukweli.
Mimi blame mimi. Kuna kitu nilionanga ilikuwa ID na masjili tu TikTok zenye mademu penda. Mimi blame mengi mademu. Dem manzi ametoka kwa background amesota. Mzazi ana do. Alafu tena wewe tena umsumbue na una pesa ataishiaje shwali? Wacha tu akae na wababa kana taka. Kendo life tena.
Kana dai
maisha wa baba. Yeah. Wacha tu afike hiyo maisha. Jo,
but uzuri uzuri ni tukienda no demo club pia. Ati umesema nini bro? Tuburudia
tunakaa na kana napenda baba lakini anakuita daddy. Sipewi ni baba.
Sure. So.
Yeah, ile ilikuwa sema uzuri lakini hiyo demo club ni. Kama umesota, si unaona umesota, unaenda naye atakuletea tea kwa table.
Okay, mnaido hivyo hivyo.
Hata pia mimi.
Of yanga ibu.
Zile umdai personally mimi mwenyewe.
Oh, as in mmebebana
tu mimi. Ndio ile mnajua tu ni demo sherehe.
Hata I think tulikuwa na hiyo sherehe. I think pengine tulisema art but I think alikuwa analetea ma drink. Kwa na kuonywa. I think nilikuwa naye ama nani.
Not to be. Yeah, but anyway, yeah. Ndio kwanga tu sana.
For real. Hadi mimi na believe.
For the ladies also kweni na mother hen. Mother hen uko important sana zingine. Hata kama hiyo wakasirisha, mother hen ni important.
Mimi upenda mama mother hen baby.
Atakuona kuna unajua sometimes when unfortunately some guys take advantage when they see a lady is drunk and they'll want to take you home akufanye tu vitu too strange. So mother hen anakuwa important juu yuko ana monitor kila mtu mwenye kwa club mwenye mlikuja pamoja na akiona kuna mtu ana try some shady thing on you she'll come rescue.
Question to you, do you think you're a mother hen?
I know I am.
You are?
Yeah.
Eventually
I know I am but sometimes fear
but either way men Nikiona, behave men behave ni ndo mnafanya mama the hen was have fun
wanakuwa ma watching men of club
labda mama the hen ndio
so sisi yeah. Sisi ni mama hen hakuna time my film umecock block
It depends on if you know your friend. If you know your friend, the next morning will ask you why did you remove me from that situation? Remove. Kama unajua friend yako atajali. Ai. Katambe.
Katambe.
Kaende kaende. Kuzo ndio mada hen issue manze hiyo imekwanga tuja machalio apenda ngi mama dhani.
Eh, sina la sema machalio apenda ngi mama dhani.
Mimi hadi nimesmell mada hen in ha.
Mimi naona ngayo responsibility na sema ngao.
Bado unapata nga some of the mother hens kwa more fun than all my demo na chuma. Mimi she experience. Yeah, mimi she experience. Personally, yeah.
But endelea nendo. Opposite ya mother hen ni? Machali huko wa? Machali hati wangi wa tiaje.
Jogo.
Machali kuna inginu kwa tiaje. Like yo tebo, umono dem.
Dem na pia ya na
kwa kwa kudia hicho.
Sara da yo bisteki na piti na yo dem, but yo dem ananidai mimi.
Eh, mazee.
Sima down bro.
Same
there's a table of girls there and there's only one guy, you get me?
Yeah.
And then you have been throwing eyes to a female there.
So
and she's also reciprocating the throwing of eyes. Mm. So you decide obviously because she'll wait on you to make a move. So you make a move and then the guy is like see.
Yeah. Did it happen?
Would you feel? Ama ni wewe ndio unakwanga
umsikia.
Hi. Mimi ndio naona nijua mimi nafanga mimi utiaje kwa damu yangu at all. tinanga hizo mother hen ama sijui nini.
Naga umbo wako.
Umbo wako ni ujogo. Umbo wako ni fii.
Anyway, another don't.
Yeah.
Don't mix drinks, bro. Don't mix drinks.
Yeah.
Unajua, yes, unajielewa, like unaweza kata clear, unaweza kata inaitwaje hiyo. Unaweza hiyo nyingine inaitwaje colored. But you don't mix drinks. Do not. Hiyo ndio inakonga the first disaster.
That's where you go wrong.
Yes. Eh, manze, come stick to gin, stick to gin or something clear. If you decide to go brown, play it brown. The moment you mix, manze, eh, mnakumbuka hata story ya titration pipe. Ni titration. White precipitate inaenda kuform uko ndani. Utati. Tricky. True. So, watch it, manze.
A serious don't. Do not drink and drive. Kitu simple. As in, ataka umekuwa na hawa tu wako. Oh, najua gari yangu. Gari najua nyumbani.
It's very stupid. Kwani ni Tesla.
That's amazing.
Nikikuwa maji ndo na drive.
Exactly.
Kwanza hiyo.
Yeah, kunanga kitu mbaya. Hiyo ni very stupid mentality because you're risking your life and you're endangering others also. And a kitu ingine pia, in regards to not drinking and driving, even friends around you, don't let your people who you know drive drink. Tena mnaingia kwa gari nyi wote. Oh, hey, sherehe sherehe tunaenda wapi next?
Driver
nini?
Kwanza kuna watu kwa ngatiaji. Unapenda ndo na drive but bado anakuambia piga show.
Piga show.
Tama show.
Tama show.
Baby hiyo ndo.
Hiyo
ni the trailers.
Trailers hiyo ni mbaya.
Like there's a limit to sherehe. Unajua kweni responsible.
There's Uber. This taxi fares is little car. Wewe kwanza mtu sponsor si ati nini hapo?
Unaweza tembea.
Yeah, unaweza tembea. Eh, unaweza mnaweza amua nyinyi
wote
squeeze kwa gari.
Mambo yale tu kwa club basi. Kwani club itawabeba?
Can say with bouncer huko.
Say with the cafe you know that.
Oh,
can the cafe atambia
after cafe. Atuseme
mtu of ndio ndani ya club
hii. Ingine.
Comedy style.
Ingine yenye
club lakini watu watu
wao. Yangu I think ni personal. Then kuna watu watu kwa different. Movie manze hii ku make out kama mmelamba na uso mbele ya watu mneza da mjifiche
PDA.
Oh, hey, maze, eh. Kuna zingine umeona watu wa live wa ki make out. Hata kwa hiyo
inakuanga
fresh.
Yeah, inakuanga fresh.
Na zingine manze, eh. Mneza enda mali kwa gari ama kitu mdu. Do your shit.
Like move from the public eye.
Eh, jiru na chenja.
Get some
I've never been drunk, raja. Ya nikuwa maji. Maybe, anyways. Wait.
Yeah. Hey. Stories that shall not be said.
Hey. Mimi mazina feel. Unaweza fanya hizo vitu. Hata kwa ende ni kwa gari ama parking or something. Unafanya hizo vitu funny.
Yeah.
Club here funny thing. So guys, mazee mimi na feel mnaweza enda kwa parking ama kitu. Fanya hizo vitu funny.
But sasa si mneza ata like badala kwenda parking si mngoja tu mwende home.
Mimi nasema kama
mwende. Zangi kungoja hapo wapo medanga.
Shida ni mwenye asema ye ni virgin.
Mwenye virgin amepiga duru
hapa. Kusema tu kweli haiwezi ngoja. Kama umesikia kukisule mse na hata mwende the same house.
Lakini yenyewe. Inaweza kwa risky, unaweza potana naye alafu upate kumbe.
You guys are kissing in the middle of a pandemic?
Pandemonium. Sanitize your lips.
Anyway, I think another don't. You're going in the left of your story. Manze Joe, siku ya kwanza mpala na msi club, usiende kwa ki. Especially as a guy, usiende kwa dame. After mpranek kwa club unajuaje nani analipia nyumba?
Ukweli.
It's your first day.
Hey, anyone was pull up on you
manze. Hey, manze, would you imagine manze, yes you guys had a nice time and alafu nasikia mwenye nyumba anafungua mlango anaingia asubuhi alikuwa night shift.
Unaafuka chini ya bed the whole day.
Hey,
yeah, that's a big don't. Hey, man, mbono ongei
point. Nika unakosa kama umejishika nikae. Amepata flashback.
Baba yeye mna ni portrait vibaya. Mimi nawasikia tu kwani. Siliongea na nini hivyo. Eh, hata mimi na agree. Wacha pia mimi niagree nyenye. Kwenda kwa nyumba za watu.
See like the second time after like the first time
you are like yes.
But atumbra tu namse leo uende. Pia by the way think hii na come up na story. Pia as a guy usibebe tu demu yote. Sikuzi manze mchele nation is growing.
Yeah.
Pia kwanza kwa hiyo story ya kubeba nini? Unasikika mother hen, hayuko rada. Godema kuambia ati let's just go mimi na feel usiende. Kaka maji. Bro unaweza geuzi wa morning uambie vitu za mbele kwa hivyo. Hata tu kina sasa wakuja wa mokote waende naye.
Kaka amekuja pia peke yake itabidi tu umemshughulikia in one way or another, not in the wrong way. Not in the wrong way.
Kama kila mtu aiko.
Not in the wrong way.
Yeah.
But just make sure she's safe.
Yeah.
Get.
Yeah.
Jua jaribu tu atakaje asijui, but there's a way you can just
be a nice guy.
Be a good person. A nice, you don't have to be malicious.
Just like a good person, don't say nice.
Yeah.
Yeah.
But manze Jomchele nation is growing. Juzi kuna mtu amebiwa di fridge.
Manze,
so it's bad.
See, it's the okay.
Uyo place ya
Avery. Actually, guy nilikuwa nataka kusema lazima watulipe. You have to obviously utaanza kutafuta Avery. Anyway, like this Monday nilitoka na msupa. Like just Monday alikuwa amekata beers baby. Hata uliona beers kwa table. Akaenda na msupa mtaa. Msupa aliambia all fans kwa account.
Imagine.
Akachukua di fridge TV 65 inch alibebaje fast
mshangae bethi unatoka ngaji kwa hiyo nyumba
hizo
lakini inakuwa anapanga anapanga mipanga na sio
but hiyo place yenu ina wochi
wochi ndio unataka wochi kwa 2003 unaambia tu mdomo
sasa unaweza kwa mjanja unaambia tu wochi nikikuja hapa na dema toke mbele yangu nitakukanja more money than
you
hakuna hautawafikiria hivyo
sasa kawe ni mse wa street si unachapia tu wochi vile kuwe
you never think like that you'll never know hautajua kuna mtu atakuja kukuibia una get hatuwezi danganyana you always aware of something that's going to happen.
Yeah.
You're not. So una yote imekwenda kuambia wochi by the way ukiona nikitoka dema kitoka mbele yangu na umetoka na kitu unipigie. Hata wochi kwanza anaweza kuapia yale achio ya macho na
sasa niwaambia dada bolio
mbele. Labda wochi aliachiwa TV.
Tena labda yeye akapewa pia kitu moja kwa jug shika jug.
Amekuwa kwa kiona hiyo fridge yako anasema natamani hiyo fridge au jamaa. Na mwaka. Akasema kama mtaniachia fridge ndawaacha muende. Unaona?
Mi wacha tumesema a lot of negatives manze mimi nataka tuseme positive langu. Ni manze madem mmekuwa mkinimaliza mkivaizi makiji tulitonga palezo pants.
Palazo
zinaendelea kuvaliwa kwa club bang. Mimi na ina advocate
manze. Unaenjoy.
Zinafanya usikie
na feeling wonderful. Niki watch tu. Kiasi mfanya mimi by the donana nijua. Mimi hanga mta kukaa chini kwa club. Mimi sitashumbwana na watu.
Oh, mimi na watch tu.
Mimi na watching tu.
Una watch hadi vile mtamto hiyo palazo.
Ah. Tumenda sana.
Shaka.
Mimi na wendagi sana unaangalianga tu ikishia.
Ninaangalia nitapata tu shot yangu nasema kweli anakapoa. Alafu niendelee. Na shughuli zangu.
Okay.
So manze madem manze mwendele kuva hizo vitu mnavaa huko ndani. Mnatutesa mbaya. Kama mnaonaje?
True. Eh. Watu wapige look baby.
Eh,
kama kawa. Eh. Ah, hiyo ni do. Hiyo ni part of the
game. Eh, unapoa kabisa.
Show out. Umekuja ku show out. Ai, usunge kama mtani basi ukate maji na boxers zako. Umekuja ku show out mse.
Yeah.
Just but dress nice. But
question random question. Unaona anga kuna tu show out sana.
Yeah, of course.
Unajua
like be extra. What is it?
Na kuna extra nyingine unakaanga hivi chini unasema tu zi. Me personally.
Mm. Personally kama wewe.
Kuna mtu ndaona niseme tu
yeah, umeenda sana.
Too
much.
Si yeye hujakam ku perform.
Na madem manze company yangu the last baadhi natengeneza hizo vitu.
Vile hizo vitu. Babangi
Natasha. Eh, unapata yes, si na understand like kuna madem anajua limit zao lakini kuna wengine anaenda kudunda hivi. Unaona hey. Amedunda hivi unaona hey kampuni ya kamisi ilifungwa hajava nothing you get me
hizi ni club gani budo
manze zina happen nyingi bana zi happen
said oh if you feeling like you wanna wear handkerchiefs the club do you boo
just be decent.
No be responsible enough
be responsible
to know if something is speaking
in short to siambi watu ende na sundress manze dunda
and she's like with the way but tunda kaunda kuwa vitu funny
as long as you're responsible to make sure that
unajua
nimeambia
mtu by the way nikidance ungeona kuna kitu inaonyeshana ni kujoni unisongeshe
mama mama the hen kweni rada na mama
na nyingine watu wenyewe wanapendanga kujifanya wanajua ku dance club alafu mnavunja mzinga za watu na mbele mkaichini kama mimi mimi ku dance hapatakuwa na shida huku nje
wewe na mwache kutokuleta ma dance za TikTok club
acha mbambe
mimi honestly speaking by the back to the dance
tena club
sasa hata siku ya salty juice ku dance ama kitu kama mnataka ku dance, kuna base mnaweza tu dance, kuna panga na kaspice ka dance. Mbona ukamkaribu na tebu yangu? Unashuguna na demu yako hadi meza yangu inashake. Karibu hata jini yangu, jini yenye nimenunua.
Ama anamchana kumwagia pombe.
Hey, surely. Dance floor ni kubwa, umekuja
manzi hapo. Ne, utaki watu wa kiso, utaki watu wa dance.
Eh, ataka watu wa social distance.
Mimi najaliwa
sasa. Mimi nasema tu manzi Jonet. Kwanza tu leo, anaanza kwenda tu club buzi buzi. Jina ka inakosha fikia section. Zi.
No, enye for real. I'm going irritated. Una problem.
It happens but sasa.
Mimi yenyewe sipendangi kwanza. Kwanza mseme shughuna na demu yake kando yangu na
no, it's highly irritating.
Pia mimi nimesha meza yangu. Mimi
nimepita hiyo. But na depend na club naenda.
It's the same thing hata hiyo video nilikush. Hiyo nyenye tulikuwa tunaongea juu Twitter. Mimi na yeye tulikuwa nasema mimi nilipitwa na hiyo stage ya kwenda kutafuta mtana. Hadi demu na dance tu afu nimeenda tu kwake ati nyuma yake kwanza kutisha kana hiyo dance.
Hiyo tuliachia high school.
Hilo spirit. Ngoja. Kas kukuja naenda kuacha huko tu.
Natalia Natalia amekukujia.
Eh bebe. Yeah, hata kukujia. Eh but Lee atitikana hizo dance hapa na wewe dance tu jibambe.
But sasa shida ni unajua home day mataenda sema hata hiyo club wanaume wako wanataka ku dance na mimi.
Wacha ni issue yake.
Ni data hapo.
That's a half problem.
Yeah man.
Bora metro which back hapo.
Wewe unajua unajua watu wa
jiwanga na madance za TikTok.
Unajua kwa club kuna watu different. Sasa mimi niko kwa ile group ya kukunywa na kuangalia. Mimi sikwangi kwa hiyo group ya tia ku rom rom.
Lakini hiyo ni hiyo ni elite.
Na mimi nishajijua, mimi nishajijua, mimi nitaenda base nikae. Nione ati unileta tindede na tunipe salimie yeah. Pia kwa kujua nisalimie ama kitu sitapiga hiyo lap ya jini ni kwanza bobia na
kwa lap bona eh lazima eh akali kwa club ajaika
kwenda na watu kao
eh ajaika
kuna hapo unapata anapotea huko manzi nataka kutoka sasa inabaki inabaki
kuna boys wangu tulinana naye deja vu manzi bro tumeshinda sio unajua blanda the next thing pia nilikuwa nataka kusema kwa unajua unaenda club na mse wa kutembea tembea sana usiende manzi bro kwanza mimi sikuwa najua mse mwingine kwa hiyo base sasa inabidi nimfuate. Tumeenda kusali. Bro tunasalimia hata tusijui. Hadi nikakuwa nikakuwa sasa call to the study anapiga story nasi ati eh lakini uko aje sasa ile bagi tu kwa hiyo sasa. Pia mimi nasikia.
Una reflect like
bila bila kudu. Yo kwanza hatuna tembe. Kila kitu. Hakuna mseno na familia hata kitu. Sasa bagi tu nimepiga nap na yeye. Mzee by the time tulikuwa naenda home ile
mmoja.
Usiwai ni hata kama tunapiga piga nap tena. Unachukua gari. Eh, nene nakumbuka. Eh. Watu wa masalamu 50. Mimi nimekuja club kukunywa. Mimi nimekuja kutalimia kile.
Kwanza kwa pandemonia.
Eh. Mwache hilo tabia.
Ah, kweli kweli.
Do go have fun. Kitu sipo. Leo jibambe. Lakini pia ujibambe na limit.
Mimi nimesema tu mjipange kwa hiyo club.
Mjipange.
But as in mjipange.
Kwanza
of course for match ali lazima
mjipange. Msinge ni hivi hivi tu club. Kama una do lala tu ho.
Enjoy lakini with a limit. Enjoyment muhimu lakini with a limit.
Kweli. Na pia siku umeenda enjoyment na sasa wewe watu kwa nyumba umeenda kumwagia watu pombe kwa meza, kwa nyumba umeacha watu bila chakula. Honestly.
Kwanza hiyo. Usiende kukata maji na mtani umekatiwa maji.
Kweli.
Kweli.
Asante.
Kweli. Hata hiyo nimeifeel.
But
kuna wasi upenda. Na pia muache kufake lifestyle sana.
Exactly.
Hey, you don't know, you know the worst thing na kwenda clubbing. Hata like bila unajua niasema some people are kuna wengine wa fake lifestyle but jua sana na tu mnapiga sherehe kila weekend. Waanza kuona msi nika na fake it.
Alafu hatuna wengine back to that. Pia kuna wasi muheti perception juu maybe umeona wasi wanaenda club daily. Mnaashuma juu wingi kitu ya maana. Watu wanadu wanapiga shughuli.
Pia mimi hata niliacha kusnap nikaenda club. Wasi uko judgment.
Lakini pia usikue usijishuku. Kayo ni tunakufurahisha. Wewe do, wewe snap. Tunapata hiyo kidole ama kitu.
What makes it?
Hey bro, azenende bro. Mazangu alikuwa ananiambia hiki kitu. Ukidai hata matwins wakidai. Coffee na honga moja. Hakuna kuna wewe umeona coffee na matwins. So ukidai mchanga tu ni yako, kila kitu ni yako. So wewe do kitu.
But wewe lakini unajua shida ni hata kwa watakudukinywa unajibamba. Unaimagine unaenda kupiga sherehe kila weekend. alafu mshikaji zako anaanza kukuambia eh buda unajua nozi unajua sasa ubani hadi unaanza kushanga sasa ni challenge nao
mabeste
kuna watu chatisha through hapo unasema buda una shilingi 18 wewe sasa unapiga sherehe
kwani wewe ndio unapiga lakini mimi bado na do job Monday to Friday kwa
bora job tu bado itakatia lakini
eh itakatia but hiyo ni shida yao si shida yao
acha feel vile
unafeel
ukipiga sherehe pia make sure una pesa ya mtu umeenda sherehe uko na deni ya mzee.
Mira ni nasema tu usikue na deni ya
mtu. Na kama uko na deni ya mtu, kile tuna encourage.
Lipa kwanza.
Hatuna slap na niko na town ya Jona. Hadi nishandika hapo. Falling to the end daily.
Inakuanga very very stupid.
Alafu tena nimekupigia
very irritating. Ushiki simu. Aje. Ama umeenda sherehe ati sasa kazi yako don't step out of your comfort zone to for temporary happiness. Umeenda unaanza kufuliza. Unarudi home.
That's it.
Hauna kitu.
Na hiyo ni kufresha
mabeste ni
fresha umati
ama sasa zingine unajifresha na una do
ukweli tu si must kuna other si things
lala tu home
lala tu home
urendi tout raha haishi
bele that's true
bezio kitu mbarua kwa sababu na kuna nyingine tamu zaidi hata jana yenye mlinda jana jona ile last week picnic jinini nimekuwa di pass
max
kuna nyingine tamu nitakuja kuna ingine nita join.
Yes.
Awaje ni shoshiti. Batania foreign mwache kubamba mabesti juu ya sherehe.
Kuna kesho.
Kuna kesho. Ama kwani ni kesho?
Kwani ni kesho?
Kuna kesho.
Kuna kesho. Na you guys mzee. Kwanza kuna kitu mmesahau. Hamjawish nani happy birthday.
Happy birthday DJ Kodo.
Happy birthday Celine.
Happy birthday.
Mazetu mekumbishu, piga sherehe na pia wee
piga sherehe na
kwa responsible.
I hope imu wako utacha kusupport money.
Tumekumbishu kitia hii episode.
I hope so.
So guys, I think tunaza wind up.
Yeah.
Wase maze, new week, new vibes,
new grind.
And before we forget,
don't drink and drive.
Don't forget, don't drink and drive. And also, polite reminder, Champions of Europe.
Watu wa Chelsea ni watu wa boda boda pekee.
Hata mbona huku ni signal?